Big Boss. Big, I'm sorry, me and my uncle for the Susa. I'm a Kumari son of Menendo Mapua.
Kona uzuri kama jini Wefa tuma wewe ndo chaguo langu mimi Imama na kupenda Naomba tena isiwe siri na ogopa Sije Fatuma ukanikatili wapie Hata wacha wapige tukuli siku watch Hata niloge mini wechizi na ngalisha Na kwenye nyimpo na simitisha kima pence Wewe Fatuma umenifundisha Na upenda kama kombolera mimi na zinga usinchanganya na embe mweza kona nas Nataji kwenye nafasi mweza kona nas Usinchanganya na embe mweza kona nas
Msalimie mwanangu Soni Biso Nakubali sana watoto wa Mosko Anakubali sana wanangu wa Saka Deire Wasalimeni wanangu wa Depo Mpya Anakubali sana wanangu wa Chaka Ajoshua Afaita kidene hapa Weka Kwe jamani takasi masika ukichanganya Kwe vyote fika shuka kwako Kwe jamani tashindopa kushika tafafanya Wewe ndo matani wangu Napenda na vyoka taga Unafanyo kaga Katika katika
Kona ni malika
Kwa jamani si unajua Dalili ya mfuwa mawiku Si unajua Wene meupwa na wiku Wene zako si unajua Dalili ya mfuwa mawiku Si unajua Wene meupwa na wiku Kwa jamani usinchanganye na embe mweza kona nas Nataje kwenye nafasi mweza kona nas Sinchanganye na embe mweza kona nas Nataje kwenye nafasi mweza kona nas Sitoto kenta pele Kurudi nyuma Kenta masira Tololi suku mabasu kenta pele Kurudi nyuma Kenta masira Tololi suku kama vipi Diam sodo, diam sodo, diam sodo Diam sodo, diam sodo, diam sodo Webaliki diam sodo, diam sodo, diam sodo Diam sodo, diam sodo, diam sodo Usijoka disire tijibwa langu koko Usijoka sema eti natisha wa koko Kafe pefunkli adoge tenam Hama adoge jam Ete doge tenam Mama adoge kafe pefunkli adoge tenam We malike dogi We angate dogi Dogi doge tenam Wafunkli adoge tenam We malike dogi Dogi doge tenam We angate tenam Wafunkli adoge tenam Wafunkli adoge tenam Kune We angate dogi We angate tenam Masimeni Wafunkli adoge tenam Dogi Dogi doge pale Dogi doge tenam We angate Kwe jamani Kune nyamala na matibo
Maizim somba
We finkwetare badoni
Maizim somba
Mkunkunwa mijiredi
Maizim somba
Wajabona ifu sife senta
Maizim somba
Hajibonke anamjua
Maizim somba
Mama kule kwa tuwa natambua
Maizim somba
Mama ponte soto anamjua
Maizim somba
Mama kasi sako anatambua
Maizim somba
Wasakale ile depo mpya
Maizim somba
We DJ Ishalo anamjua
Maizim somba
DJ Ida Senya anamjua
Maizim somba
Mama kasi sake anasijua
Maizim somba
Pate soto anatambua
Maizim somba
Weka Chapa
DJ X2
Hey, fight up!
AM Records.